Lighten. It's number one, baby.
Sura yu unangara kama mwezi nami mwezi yu kabisa sinjiwezi hafu figa yu imenataki mapenzi kweli mamilu kabisa sinjiwezi penzi lako chuo natupa fungu naweka kitu kuondoka sidhani na mizaga
Nihite you hug Umenitunza hadi ex ananitamani Halisema sitapata we ni nani Alafu vile tuendana watajua nani Waliniteza kimapenzi siya takitaki Hadi mima nikelia na siyangu nani Hile umekuja niku happy happy Si utanizalia Nitu daddy daddy sewa machulinga Sitaji sana za madanganga Pendili milifunga kama kambamba Kwako niko lockdown Ganganga
Light up the beats.